mine, Gianni. Mbuke nga ifasela umthunzwe inkukhu, ngifuna nje ukuqaqa ikhanda. I think I'm in the mood, baby. I think I'm in the mood. So shay round as I'm so
noma bengasenza, noma bengasipheka benganqanya
bazokumana masamsebabo.
Noma bengasenza, noma bengasipheka benganqanya bazokuthela.
Asiyobabona, bathi bayaloya, laba siyobabona. Fike noqonqa ngimbambisa amabonde, ngimphethe ngodipho blind, ngimudla ngayimonqa. Udebulasi nge-order, akanqeni uyaze phasi nga-order. Une-trip uyazixambula costa, ngiswanta naye. Konke engikwenzayo ngikwenza naye. Ufuna ungibamba ngesandla kuzobonakala mangena naye. Ena mangani ngoba mangena naye. Vele kushona no love, impili softball love. Ngiyikhulekele ngoba vuke nga ifasele umthunzwe inkukhu, ngifuna nje ukuqaqa ikhanda. I think I'm in the mood, baby. I think I'm in the mood. So shay round as I'm so babona.
Noma bengasenza, noma bengasipheka benganqanya bazokumana
masamsebabona.
Noma bangasenza, noma bengasipheka benganqanya bazotela.
Okay, asihambe noma yinini. Nebhenki for inkinga, kunalo mfetho wangekini ophusha idenke ngenza this. Nawe ungenza busy, uma uqamba uprithi, awusho prithi. When you come into kobona ukuziphetha amadola. Hamba nge-order, impatsa yakha yithi shuda langayibona. Come and sit up on my lap, bengicela ukugona. See, let me show you how it is where I'm from. Mangikubamba ngenkotha, suphethe isosha. Into engathethelenye kushaya ukukhaliswa kwe-obra. Oshiya idoda basazokubona. Ngikushaya ngesipeshana sale zinto sangayithola bo.
Mvuke nga ifasele umthunzwe inkukhu, ngifuna nje ukuqaqa ikhanda. I think I'm in the mood, baby. I'm in the mood. So shay round as I'm so babona.
Noma bengasenza, noma bengasipheka benganqanya bazokumana
masamsebabona.
Noma bangasenza, noma bengasipheka benganqanya bazotyela.
Uma bembona bathi yimlo, hambela phezulu looking fly. Ngathi manje ngimile impiko, fika emlazi ngiphethe uyellow, but uyellow esimbona kumavideo. Nikwimpeko, ngigcina umthetho wegetho, ngishisa impepho for my people.